Ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekya Kabaka Foundation olwaleero kya kugema n'okebera abantu bannyinimu endwadde ez'enjawulo ku bwereere mu mwoleso gwa CBS Pewosa ogenda mu maaso mu lubiri e Mengo. Kitegeezeddwa nti abantu ba Beene baakugema ekirwadde kya Hepatitis B n'okubakebera endwadde ya akawuka ka Mukenenya bamanyi we bayimiridde. Omukungu mu kitongole ekyo Josephine Nabunje agambye nti beeteeseteese bulungi okukola ku bantu bannamunswa.
Ssaabasajja Kabaka asiimye ng'ayita mu kitongole kye ekya Kabaka Foundation abantu mwenna mujje mufuna empeereza ey'okukeberebwa n'okugemebwa obulwadde bwa Hepatitis B ku bwereere, kukeberebwa obulwadde bw'akawuka akaleeta mukenenya, okukeberebwa obulwadde obw'ekikaba, zonna empeereza ezo nga tugenda kuba nga tuzifuna ku bwereere.
Abasawo abalala abagenda okukola n'ekitongole kya Kabaka Foundation bagambye nti batuuse dda mu lubiri lwa Beene Mengo balinze bantu ba Kabaka okubaweereza.
Dr. Ashraf Mukuye okuva mu Liver Health Foundation twegasse ne ba Kabaka Foundation atujumbira omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka abantu be okubeera abalamu. Ssaabasajja Kabaka alinga kya mugaso nnyo abantu be nga bafuna obujjanjabi oba okugemwa akawuka ako. Buli w'ogema akawuka ka Hepatitis B oba oziyiza okwentambula y'akawuka ako